new flavor.
DJ
exclusive from ZambiaTunes.com.
Elo lelo ilikuwa tini birthday, efe ndio mfakuba pele gete. Lelo kulala ni munsa pato, yalishupa feba teye shiminga lato. Lelo tatuai, lelo tatuai, wakamba tatuai, ni TJ, na Lich Biz, tricks da iwe kushepo please.
Kunyumba undercover. Lelo ni lelo mpaka chekuche. Ni munsa pato. Lelo shipwe shipwe. Piki baya likuisa. We not going home. Just wanna have some fun. Never take another man's lover. It's a wedding. Life yambe chungulo. Chekwe bate kanyamoy.
Lelo sapato. Lelo sapato. Lelo sapato.
Wherever you go, whatever you do, whatever you say.
Kwete shibwile kuno DJ na wewe we give us Kashali le shaso we koko lapo Tulea na wewe chiweke shepo Bandifwe birthday ya baba peite
hey. Hello lelo kushana ni tu Lelo patumba na levo dipeta DJ na wewe ale tupele hey. Yala katama hey. Pantu ine ndetina Tetina beti ya vala ya
kusesho Lelo tetuwa yeko kunganda
Sorry, the sex eye.
See, woo.